Kuonyesha vituku hawana lolote ni wizi mtupu pepo utawapitia
wanapenda gigiki wanaposi wakijigijigi hawatembei bila wigi pepo
utawapitia
wale wanaotaka kuolewa wapite mbele wafanya biashara imedoda wapite mbele wale wanaotaka kuolewa wapite mbele wafanya biashara imedoda wapite mbele
na pepe suli 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 awache unakombele suli 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 aunaga kubembele suli 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 ukikupata umependeleo suli 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 suli
uchaguzi umekaribia karibia walojipanga kuiba kura utawapitia wapitia upepo unavuma kushoto kulia kulia kwenye ila mbaya wote watatumbukia mukia upepo
utawapitia
wale wanaotaka kuolewa wapite mbele wafanya biashara imedoda wapite mbele wale wanaotaka kuolewa wapite mbele wafanya biashara imedoda wapite mbele
na pepo suli 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 awache unakombele suli 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 aunaga kubembele suli 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 ukikupata umependeleo suli 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 upepo unapepea suli 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 awache unakombele suli 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 aunaga kubembele suli 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 ukikupata umependeleo
suli suli suli
suli suli.